This the plus diva, you got her time. Drop them down, man.
Baro nipo kwenye hard time, dona kaza kaza nike kwenye good time. Japo saa zingine nina lose way, but I know na life with no pain. Baro nipo kwenye hard time, dona kaza kaza nike kwenye good time. Japo saa zingine nina lose way, but I know na life with no pain.
Toka kitambo mgenge this na flow, na JPT wane na we control. Hii game we go inside of my soul. Na so nafanya mnione
bicho.
Power to the people's power. Rapo sio jelewa na ingilia kapa power. El day na jamii niko sawa. Na so mpaka nije nijibusi kwa majawa. Even sipo hustle sinta kufu me. Na wakati maisha yangu baraja free. Na ndo mana mgenge this bado na bidi. Na siwezi acha kaza mpaka ndanje mi. Nisha stop kusizi kwa mtana machizi. Ukinona nipe mtonyo wa busy, cause I know getting of money is not easy.
Baro nipo kwenye hard time, dona kaza kaza nike kwenye good time. Japo saa zingine nina lose way, but I know na life with no pain. Baro nipo kwenye hard time, dona kaza kaza nike kwenye good time. Japo saa zingine nina lose way, but I know na life with no pain.
Kila nkizitazama ila za TZ na kosa mani, kwa sababu kila siku zinashuka thamani. How can I live like a boy T-Row, wakati JCH alingani na U-Row. How can I swag like a boy Jaru, na pili nwe gongo nkikosa ila varu. Mana sisangu, na pokuwa boo, na giza foko kunkiwa na mawazo fu. Huku mabu, aranipa tabu, anasababisha na tempea na ongea hu. You may be king for this rhymes that I gave ya. If you did know pass, if I busy my savior.
Baro nipo kwenye hard time, dona kaza kaza nike kwenye good time. Japo saa zingine nina lose way, but I know na life with no pain. Baro nipo kwenye hard time, dona kaza kaza mfike kwenye good time. Japo saa zingine nina lose way, but I know na life with no pain.
D-I-S-T-Y, D-I-S-T-Y, come this baby, the baby, kill it, we got it, my man. I'm gonna kill it right now, my man, yeah.